Zabbuli ey'ekkumi n'omusanvu. Wulira ensonga ey'obutuukirivu, ayi Mukama, lowooza okukaaba kwange. Tega okutu owulire okusaba kwange okutava mu mimwa egy'obukuusa. Omusango gwange guve w'oli, amaaso go gatunuulire obutuukirivu. Wagezaako omutima gwange, wajja gye ndi ekiro, wankema n'otolaba kigambo, maliridde akamwa kange obutayonoonanga. Mu bikolwa by'abantu olw'ekigambo eky'emimwa gyo, neekuumanga mu makubo ag'abantu abalina ekyejo. Olugendo lwange lwanywera mu makubo go, ebigere byange tebiseereranga. Nkukoowodde kubanga gw'ononziramu, ayi Katonda, ontegera okutu kwo, ompulire bye njogera. Laga ekisa kyo eky'ekitalo, gw'alokola abakwesiga, mw'abo ababagolokokerako n'omukono gwo ogwa ddyo. Onkuume ng'emmunye ey'eriiso, onkise mu kisiikirize eky'ebiwaawaatiro byo, mu babi abannyaga, mu balabe bange abaagala okunzita, abanzingiza. Babikkiddwa amasavu gaabwe n'akamwa kaabwe boogera eby'amalala. Kaakano batuzingizizza mu bigere byaffe, bakaliriza amaaso gaabwe okutusuula wansi. Afaanana ng'empologoma eyaayaanira omuyiggo gwayo, era ng'omwana gw'empologoma gw'ekisa we guteegera. Golokoka, ayi Mukama, omuyimirire mu maaso, omumegge wansi, omponye emmeeme yange eri omubi n'ekitala kyo, eri abantu n'omukono gwo, ayi Mukama, eri abantu ab'ensi abalina omugabo gwabwe mu bulamu buno, n'olubuto lwabwe olujjuza obugagga bwo. Banyiye abaana, n'ebintu byabwe ebisigalawo babirekera abaana baabwe. Nze amaaso go ndigalaba mu butuukirivu, ndimatira bwe ndizuukuka n'ekifaananyi kyo.